kagi iye gaso bubu papi di kamano awu kisaso botu akini e adi onye di kagi iye gaso bubu papi di kamano awu
Let us give him praise every day. Praise him because he's worthy. Hallelujah, somebody.
Anabatukumuwa
Ewezuga chineke gini kam gabo Ewezuga Jesus gini kam gako Onyera pru Jesus gini ko gachuta noa Ewezuga chineke gini kam gabo Ewezuga Jesus gini kam gako Onyera pru Jesus gini ko gachuta noa Jesus, he made you know. What is I am the team? What ya? He met a Jesus, he made you know why. Why you not do I am a Jesus, he made you? Why you not run a room, Jesus, he made you? Why you cannot jump for a cup? Jesus, there was a bad Jesus, or guinea king, I don't know. Nothing. Ewezuga Jesus gini kanga Onyera pru Jesus digi honga chuta noa Ewezuga chineke gini kanga Ewezuga Jesus gini kanga Onyera pru Jesus gini honga chuta noa
Lord Jesus, you are worthy to be praised.
Lord Jesus, you are worthy to be praised.
Oh my Lord, you are worthy to be praised.
Lord Jesus, you are worthy to be praised.
Ancient of days, you are worthy to be praised.
Lord Jesus, you are worthy to be praised.
I am ready to praise you, my God, because I love you. Thank you, Jesus. Put your hands together, everybody. Let us praise Him. Oh, yes.
My brother, come to praise Him now.
Let us come together. Let us worship the King. Let us sing a new song to Jesus. Oh, why, why?
In the presence of God, there is liberty.
Mara
Chineke nemera niye mike buro gani nwa Jesus mumana kabudi neni Isi matunu joni mepe wano usalama Ike meri noru wona jomu nyoma Kebina din na muna dini melungo Jesus mibu nyoma nini Wakoro lawa
Onye mmeri abya wo Onye mmeri abya wo Onye mmeri abya wo Onye mmeri abia ya mosi Onye mmeri abia wo inugo Onye mmeri abia wo nandumo
Ogada gidi wano feligo Ibi kemeri nezogu
Na Jesus ime buye na nolo Ekwese kwesu no no mara jaye Maka no nye ne chobudu Omu ya bu Jesus imo Onye mmeri abia wo na njo Iko upakola wa
Onye mmeri abia wo
Eno
Onye mmeri abia wo
La wazia
Onye mmeri abia wo na njo
Otiki ye jikoro muna gi
Onye mmeri abia wo
Wakoro
Onye mmeri abia wo
Eno
Onye mmeri abia wo na njo
Who can want
Onye ọbụla na-achọ nwa oge tinye ukwu eniwia nwanyị wee kunie wekawa na chọọchị ọ na-erute na chọọchị obido mewa akwa olisa abinibe ọ bụ na inye m nwa aga m ebuli gị elu aga m atụrụ gị mma m n'otu tabia na bifo rue na imot nwanyị wetụrụ ime mụọ nwa jizọs mere ya maka na onye nwere chineke m o nwere ihe dị mma onye nwere jizọs odogwu n'agha ụkwụ anyị ga-akpọ ya ọ si ya na nga yọta mụkọ na ga-emeghere m nwa chineke onye ejichukwu ji ihe dị mma nwa chineke onye ejichukwu ji ihe dị mma ị na-achọ n'ụwa n'ụwa onye ejichukwu ji ihe dị mma ihe ọ na-esiri gị ike onye ejichukwu ji ihe dị mma
Chineke, onye ejichukwu ji ihe dị mma. Nwa Chineke, onye ejichukwu.